DM's 94.
Fire coming out of your engine. Looks like it's falling.
Na 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 na. Flown now on this one. Alongside this above partner.
Yeah, to sound.
Dia ingiza wazimanyo kuzikuba nezinoga azima wangu babili neno kapye mi flow na ze want you so Salute Italo.
Cool.